my bro, wake up, don't lose time, because time is money. This is your boy Jam Street, I said for the music. Hakuna sawa ya kuribu, Kenya tu sawa chano boy ni karibu. Hakuna sawa ya kuribu, Kenya tu sawa chano boy ni karibu. Hakuna sawa ya kuribu, Kenya tu sawa chano boy ni karibu. Hakuna sawa ya kuribu, Kenya tu sawa chano boy ni karibu. Hakuna sawa ya kuribu, Kenya tu sawa chano boy ni karibu. Hakuna sawa ya kuribu, Kenya tu sawa chano boy ni karibu. Matimu, when you go up, I think we are doing a medagu, viva, and that demo could have killed your dagu, you see, but I do it alone easy, and you don't go sour, do you know, poor, but I don't pull him along, man. What you let my dama, Akia Mungu, Munya to sour, send it, can't be it, Pamungu. Sour, bet you do, Nindu Pekwanu, we better quanu go, you go, Chalabello, Machami to do, your dimitari, Jenko, become it, Jenko, be some, no, you broke it, Dagu. Sami somo chwala wye somo Mipidu kodi bro pith kodi
Sawa present jalo tumudu
Select Albert, Big Steve Chwala piki tek baka utumudu Hakuna sawa ya kuribu Kenya tu sawa chano kwa iri karibu Hakuna sawa ya kuribu Kenya tu sawa chano kwa iri karibu. Hakuna sawa ya kuribu Kenya tu sawa chano kwa iri karibu. Hakuna sawa ya kuribu Kenya tu sawa chano kwa iri
karibu.
Hakuna sawa ya kuribu, Kenya tu sawa chano kwa iri karibu. Hakuna sawa ya kuribu, Kenya tu sawa chano kwa iri karibu.
Sawa
nyatuko, jibu kwa pong, peku monmota binu wangu mapong. Osiribu sawa, yongeza sipidi, pole pole otapata mingi. Chami bro, tingu malunga, bema chunyita nyingi biidu malu. Kale super guy, chali chali, mose mata. Hakuna sawa ya kuribu.
Yeah.
Hakuna sawa.